pop your oats. Keep a line is in the building. Yeah. Yani ambataki usingizi mpaka miongele mvuta bangi, mshako mbaga untembeze. Watoto dogo wanga, pigo zenu za kizee. Mnasubiri wenzenu akisha fele, kisha mshereke. Mko tayari bora msende kwenye midcast. Mkai vibarazani mwanze kutu discuss. Na simu zenu sijui iPhone 6 Plus. Tena za promotion ya kitonga bei ya Christmas. Atupendagi tuizo life za kuigiza. Mjui pesa ngapi kwenye mic nazo ingiza. Mziki day mpaka night na kimbiza. Watoto kuniogo pailo so swali la kuuliza. Hakuna galia kamili ya sekosea. Mchongo unaenda safi leo, kesho napotea. Sonyi wapuzi ya wacheni kutongelea. Na mnapoelekea adia umamanzi wenu taomegea. Labda tawafanya mwena discipline. We move sisi yoma sanam kama beastmen. Nigga I'm gonna make your chick scream. Afu your connection ika check when you big scream.
Yule mwana mne mwongelea ndo huyu sasa, ambaye mlewisha kipotea ndo huyu sasa. Amekwa chata everywhere, baddest in the game, hakuna waku compare ndo huyu sasa. Yule mwana mne mwongelea ndo huyu sasa, ambaye mlewisha kipotea ndo huyu sasa. Amekwa chata everywhere, baddest in the game, hakuna waku compare ndo huyu sasa. Yeah.
Tushacha utoto cause we get older. True. We do it our ways, we don't take orders. Panda zetu mbovu don't get closer. Tafanyiwa ubaya laugh, no case over. Nicho endekeza nyini chuki, chuki. We don't entertain it, stupid, stupid. Situ nasaka yala so we push it, push it. And still hip hop, wala sio kuchi, kuchi. Kidume lijali anawaza hustle. Anasaka salari anamwaga jasho. Kuto na tafakari mamicha kato. Na soko sema sema wenzake kwenye mipasho. That's bullshit niggas, why you do this niggas? I'm too tishy kwa hizo pigo zenu stupid niggas. Tusha mind now we getting used to it niggas. We don't care kama Chris Brown deuces niggas. Natamani mjue deals nazo pata. Bona mwongelei juu ya skills nazo wapa. Too expensive domana si chill na masaka. Na wanyea wazi wazi cause I'm real my...
Yule mwana mne mwongelea ndo huyu sasa, ambaye mlewisha kipotea ndo huyu sasa. Amekwa chata everywhere, baddest in the game, hakuna waku compare ndo huyu sasa. Yule mwana mne mwongelea ndo huyu sasa, ambaye mlewisha kipotea ndo huyu sasa. Amekwa chata everywhere, baddest in the game, hakuna waku compare ndo huyu sasa.